cholila amasambi abanye nawo ukufuma munda muli banina bavyalilwa muchifungo natusakamane tusunge kwa babana
Chifungo, na bobe ne.